wakkati fu mo onon rewbe gaddon batuji modon odon gadda kullantareje modon odon kolla don enda arwa holude min joni o dum won ko an on gadduda fa kolla e le batu kollo golla
dennawol gol cagnol bali kan kollumi ko gammi dum do mi hebi barke mun ujune herme e talki manoje kam mi hokka min woni arano do fi cagnol bali
arwa fami de min nanga durda golla gal
aywo tangara
dago kan cagnumi mi wattanimo hotollo e tisiji gammi dum hano parter sudu gada mun gammi tinga de guri gattumi hotollo der majji ko neddo wawta jodi dum
e gorwo
fofo odon gada jom photo waddube arimu en holli do
wallahi boray
wallahi kollube kulle mabbe no duudi no wodi duwobe leede yasin he kero region yiji leedi din noddabe funo take batugo ne do fuma giida der bata mare de fu holli aremu ga he bar jari
jongadul aremu fu hollana no wodi lawol toketengol ko jomu aremu naata e lumo gon
hana ne do fu wodi lawol holla aremu sayni gordo tendere horemu andana do e jonde mun ana duube no kuje fere gon baka nyemay be fuyba godi lawol e kolla are mabbe gam be kokke bar jari sayni gallu nyemay kanka sayinde Allah wadi jomu no tawa der himbe sigilibe batugum
ara gadda do ena fa holle den hewi sanena
kam bu goy iri
golleji jungu fere fereji godi far cagnol bali na gude na golle guri
waydo gono
jomul goma e hebugol bar jari do fi golle juddena
way waro bago
kila ciot ke ummi bar jari mi hebi no bar jari horejo leydi duubi ujinaaji ɗiɗi e sappo e joyi kando mi hokkama millionji tati duubi ujinaaji ɗiɗi e jeego'o kando mi heɓi bar jari daago ni kollumi e bar jari gaɗol dakuwa e romaji e golle jungo no nafa neɗɗo sanne handen miɗo miija gollal fuu ngal debbo miiji de ni haɓɓi anniya mum fu no wawi waddengal miɗo watta daane e rewɓe kinno gara ekkito ɗiɓɓe amin rewɓe ni gonno gara minen ekkitaɗe golle ɗe ngam neɗɗo anda hande na jaango